Zedis Music.
Yo, feel a little shake mirror, Mr. Bando. Funny nigga, shake.
We go.
Mirror. Huh? Nchili weuka mvani tena mira chief. Ruga na cooking a competition for the beef. My beef umu maponya no reply nili self. Kamba party funny than you talk to yourself. Bela chechi kopa la mahiti kwa chef. Mponya tu my beef umu hivu ala ndine ref. All us in the flow is in the show tell a BF. But social media vani chonga no chai wasself. My fancy vani to tell a ga I'm high wealth. But mira lipa mike feature you must be health. Gama rapu rapa nisi pempele la belf. Vyama chechi checha ni na chincha Muslim. Looking simple weka to be very slim. Bella trigger hater ani jimila ka gym. Ni mute kinga tuse tuse paka menu bim. Avasa kila mirror kansi na chinja ka sim. Kulenga ni celebra brother prokolena steam. Sini madia vitumbu wanga bilibe cream. I wanna be the superstar ndiye yanga dream. Funo zidi singa na kamutu kamu loko. Funa kamu loko ni kapanele pa joko. Body suma ona paka palembe wa choko. You are the sebu haiwe mwa iche fende loko. Na kupoka kelo wa salama voko voko. Kelo nga kutava ni shuli mabroko broko. Una chevi mendo bendi kwa TV mspoko. Nika libo rapa vela kanga kamu sonko. Nika mbenya intro atitifu na kadionko. Mbuye yesu pela muni tengeleshe mpoko. Pana vambo sova ni va divaiza na voko. Vini na surrender sese singe nele broko. Nifuno silizi sabadiz ring the bell.
TCMCF for the poor TCMCF. You know what I mean? Te kwa kwisa santari kwa mula kwa I mean? Tula boy. We mutuba, afukota, tiloba. Musa fali mwana twin, nakumona, fali niggas. Te kwewa, fali niggas.
Shake me up, Mr. Bando.